Masihlangane phambi kobuso kaThixo le emva kwemini nje sinolindelo olugcweleyo. Sikholwe kwaye sithembele ukuba ukhona ukuze angqinele ilizwi lakhe, ukuze azalisekise izithembiso zakhe. Phambi basithandaze apha masifunde incwadi kuYeremiya isahluko seshumi elinesixhenxe. IYeremiya isahluko seshumi elinesixhenxe umqolo weshumi elinesibini. Ndingacela uba sime ngeenyawo ngenxa yakho. UYeremiya isahluko seshumi elinesixhenxe umqolo weshumi elinesibini. Wena trone yobuqaqawuli, mongamo kwasekuqaleni, ndawo yengcwele yethu, themba likaSirayeli, Yehova. Bonke abakushiyayo baya kudana, abatyekayo kum baya kubhalelwa emhlabeni ngokuba belishiyile ithende lamanzi aphilileyo uYehova. Ndiphilise Yehova, ndiphile. Ndisindise, ndisinde. Ngokuba indumiso yam nguwe. Yabona? Bathi kum, liphi na ilizwi likaYehova? Malize kaloku nje. Mna andikubalekelanga ukuba ngumalusi emva kwakho. Andiwunqwenelanga umhla onesifo. Wena uyazi okuphume emlonyeni wam bekuphambi kobuso bakho. Musa ukundiqhuphula umbilini ulihlathi lam ngomhla wobubi. Mabadane abandisukelayo, mandingadani mna, mandibaqhiphuke umbilini bona. Mandingaqhiphuki umbilini mna, bazisele imini yobubi, ubaphule ngolwaphulo olubi. Masimneni ke ngenxa yomthandazo. Bawethu semazulwini, sonke siza phambi kobuso bakho bungcwele, kwaye ngako oko ngokholo egameni eliphezu kwawo onke amagama, egameni lenkosi yethu ethandekayo umsindisi uYesu Kristu, kwaye sicele ubukhona bakho neentsikelelo zakho nokukhokela komoya wakho oyingcwele. Nikinceba yokuthetha nenceba yokuba sive. Susa kuthi wonke umoya ongenguwo okaThixo, konke okuwileyo uyakuphakamisa, sonke isiqalekiso uyakususa, sonke isigulo uyakusiphilisa, wonke umoni uyakumsindisa. Uzitshile phakathi kwethu njengoba unguyizolo namhla naphakathi. Yanga ungasebenza ukholo olugqibeleleyo kuthi ngelizwi lakho eligqibeleleyo ngobabani. Sizibeka apha kule nkonzo negumbi lonke phantsi okokugqunywa kwegazi lemvana. Sicela Nkosi ube noloyiso Nkosi, uzibonakalise emandleni akho nozuku. Siyakubulela ukuba uthe wachumisa umzimba wam wasindisa umphefumlo wam kakuhle. Ndiyakubulela ngako oku. Bonke abazalwane bam nodade abafumana amandla bazi ukuba wena ume nelizwi lakho kwaye uyakuzitshila kubo abo babeke ithemba labo kuwe. Ndikubulela ngayo yonke into egameni likaYesu. Amen. Amen. Ningachopha phantsi. Ayibongwe iNkosi. Njengoba besicula le chorus, yiza uncede. Ndicinga ngento uThixo ayenzileyo kwisizukulwana sethu kwaye ngendlela ekhethekileyo ngalo ulungiselo lukamzana uBranham oluphambi kwayo yonke inkonzo kululuzwe lonke jikelele kuwo wonke izizwe kuzo zonke izixeko. Le chorus yayiculiwe kwaye into ezukileyo yayikukuba emva koko ukholo lwasuka ekuveni ilizwi uThixo wangqinela ilizwi lakhe. Kwaye bekumele ndicinge kakhulu mvanje malunga nendlela uThixo walinika ithuba lokungqinela ilizwi lakhe ukuze singagoduki sive nje ilizwi kodwa wamnika ithuba lokungqinela ilizwi lakhe kuze entliziyweni yam. Ndiyathemba ngumoya kaThixo oyishiya ngolo hlobo. Bendicinga ngokuvala laa ndawo yenkonzo emva kwentshumayelo. Emva koko konke kwaba nexesha abafuna ukuthandaza bonke abagulayo bangashiyeka ukuze siye phayana kwintyatyambo siyothandazela abagulayo. Ndikhokelwe nje hayi kuba ndenza umdlalo apha kule ndawo kodwa ndihle thandaze nabo banamnqweno kwaye ndiqinisekile uThixo akulingqinela ilizwi lakhe azalisekise izithembiso zakhe. Ndilinde ixesha elide ukwazi ngaphakathi ukuba kumele kwenziwe ntoni, yenziwe kanjani. Akwanelanga ukwazi ukuba unikwe umsebenzi wokuthandazela abagulayo kodwa kumele kube khona ukucaca kwendlela yonke ekumele kwenziwe ngayo kwaye wonke umntu ukhokelwa ngendlela eyahlukileyo kodwa mna ndifuna ngenyaniso okungqale iNkosi be yiyo yodwa enikwimbeko enikuzuko kuyo yonke into kwaye xa sifike kwithuba apho le mpembelelo yokholo isigcwalisile ngoku akusafuneki basizinyanzele empilisweni kodwa sishukunyiswa kolu kholo oluphilileyo lugqibeleleyo phantsi kokushinyayelo mva koko zonke izinto zinokwenzeka kulowo ukholwayo. Kodwa ukuba sisafuneke sincedini sincedisile ngelinye ixesha akwaneli uba kusifikise kwinqaba apho iNkosi ingqinela khona ilizwi. Kulungiselo kamzana uBranham kwakukhona into eyinamandla kakhulu. Nkosi yayimnike isipho esikhethekileyo sokwakha ukholo lwabazalwane ngesityhilelo ukuba bavela phi, bangubani, iziphi izigulo ababenazo wayebaxela kakuhle esipho isithilelo sobuThixo sasisakha abo bazele umthandazo. Ukholo lwaluphezulu kakhulu, oko kwakubonisa uba zonke izinto zinakukwenzeka. Umzana uBrahim wenza intetho ethi uThixo unike sipho ngokuba andikwazanga ukuthi ngokushumayela ndishumayele ndifike kwinqaku apho ukholo lungafikelela kweli qondo. Kodwa wathi uba umntu ubizwe nguThixo ukuzisa ukholo kweli nqanaba ngokushumayela, ngoko iinto ezinye zinako ukwenzeka kwaye izinto ezinye zinokwenzeka. Mna ndizibona ndingakwazi ukushumayela lude ukholo lunyukele kwelaa nqanaba, kodwa ndiyakholwa uba uThixo ngentshumayelo nje elula angasebenza ukholo oluphilileyo kwintliziyo yakho neyam, ukuze ukholo lufike kwinqanaba apho zonke izinto zinako ukwenzeka konke beluzi kokuThixo. Uyazi uThixo akazikhokeli indlela ezinzulu kanjalo ngokulambathayo. Akekho umntu onokuqonda, ngako oku sikhokelwe ngendlela efanayo. Kodwa ndiyavuya kwiNkosi uThixo intliziyo yam yonke, kwaye ndinqwenela uba ingasikelela sonke nabo bathanda ukubonakala kwayo, abakholiweyo kwizibhalo, abamlandelayo naphi apha khoyo kweli xesha. Ewe, abanye benu balapho okokuqala, sinamkela ngendlela ekhethekileyo, sinqwenelela iintsikelo zikaThixo entliziyweni zethu. Ngokunjalo kubo bonke abazawuva le ntshumayelo, nokuba kuseSwitzerland, Australia, eGermany naphi na apho, naphi na apho ezintshumayelo ziyakhona, yanguThixo angasikela wonke umntu phantsi kokuvakala kwelizwi. Ndithanda kuthi nje ngokukhawuleza ndifunde nje kwintetha malunga nelizwi kaYeremiya. Ngokunjalo indoda kaThixo kumele ijongane neendawo ezinzulu. Sibone into umoya kaThixo wawumkhokela ngayo kakhulu kumqolo weshumini nesithandathu, ukuchumisa intliziyo yam. Mna andikubalekelanga ukuba ngumalusi emva kwakho. Yiyo kanye le ntetha endishukumise kakhulu, apho umprofeti akathi enkonzweni yam, kodwa uthetha noThixo emva kwakho. UThixo ubeke ebandleni abapostile, abaprofeti, abalungiseleli, abafundisi, abashumayeli beendaba ezilungileyo, kodwa hayi kwinkonzo yabo, kodwa kwinkonzo kaThixo. Ukwakhiwa kwibandla alenze ukuba likwazi uhambela phambili, kwaye kakhulu kweli xesha xa ithetha ngoku apho malunga nomalusi kum, mna andikubelekelanga kuba ngumalusi emva kwakho. Yazi ngelinye ixesha kuthabatha bambalwa ukuba nabani olikholwa ayikho into emchaphazelayo, konke kuthwalwa nguThixo, kuthwalwa ngapha kwamafa. Kodwa xa ubona izilingo neendlela ezinzulu zendoda kwaThixo nabantu bakwaThixo, uThixo wayelinga nje ukholo lwabo njengoba ehambe kwinzulu Ngokunjalo nomprofeti uJeremia kwakumela ajongane nako oku. Qala sifundile ibali likaJeremia nje sazi uba kwakungantoni. Wayede athi mayiqalekise umhla wokuzalwa kwam. Sifunde isahluko samashumi amabini qolwa weshumi elinesine. Apha uthi mawuqalekiswe umhla endazalwa ngawo, umhla awandizala ngawo uma mawungasikeleleki. Mayiqalekiswe indoda eyamshumayeza ubawo udaba lokuthi uzalelwe umntwana oyinkwenkwe yamvuyisa kakhulu. Loo ndoda mayibe njengemizi awayibhukuqayo uYehova akazohlwaya. Mayive ukukhala kusasa, ive kuhlatywa umkhosi emini enkulu ngokuba ingandibulalanga kwasesizalweni. Waza waba lingcwaba lam uma isizalo sakhe sahlala sindimithi. Ibini na ukuba ndiphume esizalweni ukuze ndibone ukwaphuka nesingqala iphele imihla yam ukudana. Ngoku siyabona ukuba lo mprofeti kubhaliwe kwisahluko sokuqala, mhlawumbi masikufunde oku ngokufanisa. Apha inkosi imazisa ngendlela entle kakhulu. Emva koko yayinguyo wathi ndisemncinci, masifunde uJeremia isahluko sokuqala umqolo wesine. Kwafika ke ilizwi likaYehova kum lisithi, ndingekakubumbi esizalweni bendikwazi, ungekaphumi embilini ndakungcwalisa, ndakumisa waba ngumprofeti wentlanga. Ndathi mna, kowu Nkosi Yehova, uyabona andikwazi ukuthetha ngokuba ndingumntwana. Wathi uYehova kum, musa ukuthi ndingumntwana, ke uya kuya kubo bonke endikuthuma kubo, konke ndikuyisela umthetho ngako uze ukuthethe. Uze ungaboyiki ngokuba ndinawe ukuba ndikuhlangule, utsho uYehova. Wasolula uYehova isandla sakhe wachukumisa umlomo wam. Wathi ke uYehova kum, uyabona ndibeke amazwi am emlonyeni wakho. Apha ungathi haleluya. Inkosi uThixo ibize lo Yeremia kwaye siyabona ukuba wayenomyalelo okukhethekileyo wentlanga kwaye wayesenqena ukuya. Waqaphela kumva kuba indlela kaThixo idityaniswe nobunzima obukhulu iya kwezona nzulu. Indoda enobizo oluzukileyo ifikela kwimeko lokungabi nathemba kwawude ammele aqalekise umhla awazalekisa ngawo awushiye kungasikelelekanga. kwakuyintoni? Ebonakalisa ukukhala kwenhliziyo yakhe koyona inzulu imbandezelo. Kodwa oko yayingeso siphela. Basiqhubeka sifunde. Safumana uThixo amkhupha kuzo zonke ezi zilingo ngendlela emangalisayo. Amsikela ngokutsha, wamzisa pha, wammisa kuba abe yintsikelelo ngobabana. Enye ingcinga ebalulekileyo apho kakhulu kwisahluko seshumi nesixhenxe eqhagamshelana nomnqophiso omtsha kwinto umsindisi wethu ayenzileyo apho kuyeremiya isahluko seshumi nesixhenxe umqolo weshumi nesithathu. Themba likaSirayeli Yehova, bonke abakushiyayo bayakudana, abatyekayo kum bayakubhalelwa emhlabeni. Nonke niyazi xa ngenye imini abanye abantu nonke niyazi apho ngenye imini amanye amadoda eza phambi kwenkosi yethu azisa ityala, waguqa phantsi wabhala emhlabeni, wabhala esantini amagama abo bawileyo basuka kuye. Xa wayephakamile wabuza umfazi obekwe ityala, babaphi abasoli bakho ngoku? Wathi bonke bamkile. Ngoku inkosi yathi, nam andikugwebi, hamba ungaphinde wone. Uyazi kwakusele kumnqophisi omdala, nokuba kukuMoses nokuba kumprofeti kufunyana yonke indawo soloko kukhona indawo yevangeli ezukileyo kaYesu Kristu. Njengokuba ndisoloko ndisithi, inkosi uYesu nabapostile babengenamnqophiso omtsha uba bashumayele kuwo. Kwakumele bathathe umnqophiso omdala ukuba bashumayele ivangeli ezukileyo kaYesu Kristu. Oh, ngacinga ngezibhalo ezininzi kumnqophiso omdala, kodwa masiye kumnqophiso omtsha. Oko kukuncwadi esibini kuTimoti isahluko sesibini. Apho sisibone esisahluko kakuhle ukuze sivumele umoya kaThixo uthethe entliziyweni zethu okwethutyana. Incwadi yesibini kuTimoti isahluko sesibini qolo wesixhenxe. Ziqiqe izinto endizithethayo, inkosi yokupha ke ingqondo ezintweni zonke. Masime nje kulo mqolo. Umpostile wazisa incwadi yakhe ngomoya. Umpostile wazisa incwadi yakhe ngomoya kulo asebenzisana naye emva phaya uTimoti. Namhla elizwi laziswa kuwe nakum. Sixelele ukuba siqiqe ilizwi ngoko sifumane ingcinga yokuba inkosi yakukunika ingqondo kuzo zonke izinto, hayi entweni enye, hayi kumeko enye, kodwa inkosi iyakukunika ingqondo ezintweni zonke. Ngoku kwabo balandela inkosi akho nanye imeko eshiyiweyo malunga noko inkosi ayi ukuba ayikusinika mqondiso olungileyo kanye ukuqonda okulungileyo nangexesha elungileyo ngoba bani. Siqhubeke sifunde kumqolo weshumi. Ngenxa yoko, izinto zonke ndiyazinyamezela ngenxa yabo ba yabo abanyulwa kuze nabo bamkele usindiso lukuKristu Yesu ndawonye nozuko olungunaphakade. Upaulus wayengathethi kwigumbi lamatyala, wayethetha nabenyulwa. Wabona ulungiselo lwakhe olwaziswa kubanyulwa kwabeziwe ngexa elingaphambili nguThixo phambi kokusekwa kwehlabathi. Yayiyabo ukuba ulungiselelo olungqineleyo lwezibhalo lwaluthetha nabo banako ukungena kweyona ingcwele kangcwele ngaphakathi nangaphandle koko uThixo abanikileyo ngoba bani. Ngoku elizwi libhekisela kubo. Ngenxa yoko izinto zonke ndiyazinyamezela ngenxa yabo abenyulwa ndiyacela ubuza ukuba umyalezo wexesha lesiphelo yayintoni njengo uba uthunyelwa, uthetha nabani, ngubani uyakuyamkela. Ewe, ilizwi elithilweyo lukaThixo ngaba akho kwabo kuphela uThixo abavule intliziyo kwabo athe wababona wabathanda phambi kokusekwa kwehlabathi. Kuphela abo athe wabathanda bangamthanda naye ngothando lobuThixo. Yonke enye into kukuthetha nje kwemilebe. Xa umyalezo unikwe nguThixo wamkelwa, ayikho kwenza nje luqiniseke ubizo lwethu kodwa nolonyulo lwethu. Kwaye oko ngoba bani, ngoko ndizinyamezela zonke izinto ngenxa yabo abenyulwa ukuze nabo bamkele usindiso olukuKristu Yesu. Ndawonye nozukulwana phakathi andinakuzinceda kodwa ukuba ndikholwe kuba uThixo uthumele abethunywa benomyalezo. Kwaye kuba kuzo zonke isigaba ngokwesitshilelo sahluko sesibini nesesithathu kuphela yayingabo babe nendlebe yokuva oku moya akutshoyo kuwa amabandla. Kukuphela kubo uThixo wavula intliziyo bamkela bakwamkela umyalezo, bonke abanye bawugqitha. Kukuphela kubo sisithembiso esazisiweyo lo weyisayo, hayi ababiziweyo kodwa abenyulwa, baba phakathi kwabeyisi kwaye bakuba nendawo kuvuko lokuqala. Kwaye kubhaliwe boyisa ngalo igazi lemvana nangalo ilizwi lobungqina babo kwaye zange babuthanda ubomi babo. Mzalwane, dade, kakuhle kakuhle, ixesha selifikile kum ukuba ndibubeke ubomi bam, ndivumele yonke into indigqithe ukuze kungashiki nanye into endinokuba yiyo, ukuze kuthi uKristu angathabathi isimilo phakathi kum, ingabi ngumntu esiya kujonga kuye, singajongi mntwini kodwa sive sibone uThixo ngokwesibhalo kuncwadi kuvangeli kaYohane sahluko seshumi nesixhenxe. Entabeni yeminquba mhlambi zamba bona omnye umntu kuphela nguYesu. Kwakungasajongwanga kuMoses nakuEliya, babona kuphela lo omnye lo Moses noEliya bathetha ngaye. Oko kumele kwenzeke ngolo hlobo apha ekupheleni. Ngoko nindilibala kodwa nikhumbule iNkosi elizwini layo ukuba uthethile, ngoba ilizwi lakhe liqinisekile kwaye siyalikhona kuba uThixo uliqinisekisile walitywini emlonyeni yabafundi bakhe. Umprofeti Isaya uyakhala uthi twina isiprofetho kwiintliziyo zabafundi bakho. Okuthixo akutyhileyo kutywiniwe ngomoya oyingcwele entliziyweni yakho nentliziyo yam. Akekho umntu onokukhupha kum nakuwe. Oh, iingcinga zikaThixo zinzulu ziyamangalisa. Umqolo weshumi elinanye uthi lithembekile ilizwi elo. Ewe, ngokuqinisekileyo. Akho mntu kumele abeke iphawu lombuzo phayana. Lithembekile ilizwi eli kuba xa safa naye sodla ubomi kwandawonye naye. Kuphela ngulo ufileyo onokuphila. Ngentetho yasemhlabeni singathi umntu ofileyo akasaphili ngoba ufile, akasaphili. Kodwa siyazi uba ingantoni apha. Nabani ozifeleyo, nabani onokunikela umntu omdala ekufeni, noKristu uyavuka, noKristu enobomi obutsha ngoba bani. Ukuba sife noKristu ngokunjalo sivuswa nokuvuswa naye sinobomi obutsha. Eli lizwi lihle apha lithi kuba xa siyafa naye sodla ubomi kwandawonye naye. Ukuba siyanyamezela solawula kwandawonye naye. Kubhaliwe incwadi kaYakobe sahluko sesihlanu malunga nonyamezelo lukaYobi. Apha sifunda ukuba siyanyamezela kwaye masinyaniseke omnye komnye namhla. Ngenye imini lo usezantsi, emva koko sidinga ubudlelwane omnye komnye ukuba sakheke kwakhona. So sommeleze ke elukholweni. Ngokunjalo kumele ukuba sizipile kuko oku. Ngenye ixesha ndicinga kuba bonke aba bachithachithekileyo basentliziyweni yam abangenamntu wokuba bathethe naye, koko ke baxelele iNkosi. Kodwa kuhle kunjani xa omnye umntu enokungafihlisi udade ethetha nodade, umzalwane ethetha nomzalwane, enokuthi mamela ndikweyona ndawo inzulu. Emva koko umzalwane okanye udade ngokuqinisekileyo uzawuba namazwi entuthuzelo okommeleza ngesaquphe esiqapheni ukuba kuthetha ukuthini ukuthi niziphakamise izandla eziwileyo. Ndiyakwazi uba kuthetha uthini, niphakamise izandla eziwileyo namadolo anedumbe. Ngenye ixesha izandla zam zingawa ndityhafile. Kodwa ndiyazi ukuba uvuya kanjani umntu olulwe amadolo nezandla eziphakanyisiweyo. Ngale ndlela Thixo ufuna usisebenzisa omnye komnye ukuze senze umhlangano wethu ube nenzuzo. Ukuba siyamkhanyela, naye wosikhanyela. Ukuba asithembekile, yena uhlala ethembekile. Akanako ukuzikhanyela. Ngaba elo ilo lizwe elihle. Ngexesha elithile, ukuba kukhona ukungathembeki kwelakhe icala uThixo akakwazi ukophula ukuthembeka. Uyawumisa umnqophiso wakhe ngonaphakade awawenza emnqamlezweni ezweni eCalvary kungaye uYesu Kristu inkosi yethu. Kodwa uThixo uya kusipha intliziyo ethembekileyo, asinike ukunyamezela okukhulu ngobabalo ukuze sihambele phambili. Sifunde umqolo weshumi elinane, bakhumbuze ezo zinto, uqononondise emehlweni enkosi ukuze kungenziwa mfazwe yamazwi angancedi lutho, ukuze kubhukuqeke abaphulaphuli. Noku kunjalo lilizwi elithethwe ngomoya engcwele ngomlomo walo mpostile omkhulu, ukuba phambi kobuso bukaThixo singangeni nakweziphi na ingxoxo mpikiswano ngelizwi lakhe, ukuba kungenziwa mfazwe yamazwi angancedi lutho kuze kubhukuqeke abaphulaphuli. Silinde ixesha bakoko sibone uba iziphumo ziyintoni, isiphelo siyintoni. UThixo uyakusinika, siyazi xa kukwisiqingatha sexesha nabana oyibukelayo umdlalo webhola akanokwazi ukuba afikele esigqibeni. Ukuba iya kuba yintoni na iziphumo zomdlalo, kumele ulinde kude kube sekupheleni, ube nokugqiba okupheleleyo. Ke ngoku kumele ube nomonde, kwaye ngako oko uThixo angakutyhiliyo kuwena okanye kum, kushiya kwacacanga kuwe nakum. Oko ufuna ukubeka, ndifuna ukubeka kuwe okanye wena ufuna ukubeka kum, ekuqinisekiseni yinto enengqondo leyo. Kukuphela ngumoya oyingcwele ohlolayo iimfihlelo zikaThixo azazise kuwe nakum. Ngoko ke singafundiswa nguThixo, kungabikho mntu uyawuthi. Ewe, yinto umzana uFrank ayishumayeleyo leyo. Ayingomzana uFrank oshumayeleyo, ngumoya oyingcwele owenza ilizwe entliziyweni yakho. Alinike isitshilelo ngoba bani. Njengoba isibhalo esingcwele sitsho izinto ezinjalo zikhokela kuphela ekubhukuqeni abaphulaphula. Siqhubeke kuve kumqolo weshumi nesithandathu, ke zona iintetho ezingento ezihlambelayo zinqweme kuba ziya kuhambela phambili kokukhona ukungahloneli Thixo. Gxebe kumqolo weshumi nesihlanu kukhuthalela ukuzimisa phambi koThixo ucikidekile ungumsebenzi ongenazi inhloni ulungisa ukulahlula ilizwi lenyaniso. Okanye njengoba iBhayibhile esiJamani sithi isithi ulazise kakuhle, zombini zilungile. Ukulahlula ilizwi lenyaniso nolazisa kakuhle ilizwi lenyaniso kubaluleke kakhulu. Ndibhala okanye ndibhale incwadi ejikelezayo encinci yenye intshumayelo ezinzima. Umzana uBrenham azishumayeleyo mele ndikutsho apha namhla. Konke oko mhlawumbi ungakuqondiyo kuyeke ulinde ade uThixo akutshile. Kodwa ngoku bendisacinga ngakho, iNkosi indinike umfanekiso omhle kakhulu kwincwadi esitshileyo isahluko sesihlanu nesahluko seshumi. Zombini ezi zahluko zithetha ngencwadi enye. Umzana uBrahim ibizwa uba yincwadi yentlawulelo ngokuba amagama abo ayebenyulwe phambi kokusekwa kwehlabathi bahlangulwe eCalvary abhalwe kuko, ukutsho kakuhle kakuhle lonke icebo losindiso lwenziwa lazeka phayana ekuvulweni kwamatywina. Kodwa kwisitshilelo sahluko sesihlanu incwadi satywiniwe qala yathathwa kuvulwa amatywini ize ityhilwe. Ngoko xa umzana uBrenham esenza intetho kwa imvani thabathi incwadi ixesha lafikela esiphelweni, kumele siqaphele singacingi ihima. Ngoko sukela ukuba usitshilele sahluko sesihlanu sukela uba amatywina avulwayo ngoku ixesha lenceba liphelile, hayi sucango lo hlobo kumele uqonde. Emva koko iNkosi ngesithunywa somnqophiso sithatha incwadi evulweyo siyiwisele phantsi, sithatha incwadi sibeke kwenye inyawo kwelinye icala emhlabeni kwelinye icala elwandle iphakamise izandla ithi akusayi kubakho xesha. Lowo ayiso sisitshilelo sahluko sesihlanu, sisahluko isitshilelo isitshilelo sahluko seshumi. Zonke izinto masiziyeke ngendlela ezibhalwe ngayo kulaa mxholo zibhalwe kuwo. Ngako oko akumelanga siphose inkqubo kaThixo kwaye sekukunintsi oko kwenza into enye. Ukubhideka akuveli kuThixo ngoba uThixo wenza izinto ngolungelelwano lobuThixo, ebeka izinto ngolungelelwano. Ayizoncinga zam ezi, ayizonto endicinga ngazo. Ngesaquphe umoya kaThixo uyathetha xa ndivula iBhayibhile. Xa ndivula iBhayibhile ndifunda ndibona uqhagamshelwano andinakugqitha. Bonke abazalwane, bonke oodade kumele bakufumane kucace ngolwa hlobo. Ndingathi nje kuphela ukucaca kwento kungavela kuThixo. Ndiyakholwa uba ibandla elingumtshakazi liyakuza kwaye umzana uBrahim bethetha ngako uba wabona lo mtshakazi owaphumayo emanyathelweni kwamela buyiselwe emgceni. Sukela umoya kaThixo wazisa oku kumdla wam, wawuzisa ngokungqaleyo ngako ukuguqulela intshumayelo. Umoya kaThixo wandithuma ngokungqalileyo ukuba ndiguqulele iintshumayelo emva kokutshilwa kwamatywina. Usukela ngoko, ndinesiqiniseko entliziyweni yam kuba uThixo uzisa ibandla elingumtshakazi libuyele emgceni. Ngokuqinisekileyo, abaninzi benzile baqhubeka besenza into engathi ilungile kubo, kwaye bawuqhubeka besenza ngongathi babizwe nguThixo. Kodwa uThixo unawo amadoda anawo kumtshakazo libandla. Thixo kumele aqhubeke ngawo kude kube sekupheleni, ehamba emgceni lo babuyiselwe kuwo. Sifunda intshumayelo enye. Sicela uThixo abe nobabalo nokuqonda nokusiqondisa ngexesha elinye esikhanyisele ngazo ezinto ezazifihlekile. Kodwa ngomoya okumzana uBranham wayekunikiwe nguThixo ngesitshileni, kutshilwe ngendlela enye ngomoya omingcwele omnye. Leyo yinto emangalisa kakhulu. Apho iyaqhubeka uverse 16, ngezona iintetho ezingento ezihlambelayo zinxweme, kuba ziya kuhambela phambili kokukhona kungahloneli Thixo, nelizwi labo liya kudlula njengesilonda esiqhenqethayo. Nonke niyazi, ndabona abantu abaneqhenqe, ndabona abantu abanomhlaza. Umhlaza yinto embi kakhulu, liyatya kuphela apha abantu. Xa bethetha bafanekiswa, abantu abangenabuThixo xa bethetha bafanekiswa nesifo somhlaza okanye nesilonda esiqhenqethayo. Oku akuthethwa nabangakholwayo, kuthethwa namakholwa. Namhla kuwe nakum, kwaye ndiqinisekile ukuba uThixo usinika ubabalo, ngokunjalo ukwamkela uqeqesho njengoba sisamkela umyalelo ngesitshilelo selizwe. Ngokunjalo samkela ukukhalimela ngobabalo lukaThixo. Yonke intetho ukuba ayilawuleki ngoxolo, ukuba ayilawuleki ngenjongo elungileyo, zinxweme. Ngubani oncedekayo ngayo le nto? Akho namnye, qha ngumonakalo owenzekayo. UThixo kumele asincede ukuba sizinxweme kuko konke oku. Ufuna ukuba sibe ngabantwana bakhe abakholwa ilizwi lakhe ngentliziyo. Sazi xa lifika ixesha uya kulitshila. Ngoku sifunda umqolo weshumi elinethoba, noko ke limi lithe nkqi ilitye lesiseko likaThixo. Linambhalo uthi iNkosi iyabazi abangabayo. Ingaba kukuhla ngoko? Uyeke nje yonke into nawo konke ukuthetha okunjengesifo somhlaza ngaphandle kwento abantu abayenzayo ngenxa yokuba bengazi. Kodwa limi lithe nkqi ilitye lesiseko likaThixo, elu Thixo alifumeneyo akho mntu unakulijika. Into ayenzileyo uyenze ngona phakade. Sifundile kuYeremiya isahluko seshumi nesixhenxe ukuba ndiphilise ndiphile, ndisindise ndisinde. noqhubeka athi thetha nam ndikuze ndive, tshila kum kuze kutshileke kum. Sinokuqhubeka kwaye siyazi zonke izinto zinikiwe kuthi ngobabalo lukaThixo. Noko ke limili thenkqi ilitye lesiseko likaThixo, hayi iseko esibekwe ndim okanye nguye, kodwa iseko esibekwe nguThixo. Limi lithenkqi linambhalo uthi inkosi iyabaza abangabayo. Apha ndingongeza kakuhle apha ivangeli kaYohane okanye incwadi kaYohane, uthi nabakhe bayamazi. Uyazi xa omnye edibana nomnye kube khona uviwano, ukuba uyakwazi okanye uyamazi, ngoko kukhona ubuhlobo. Ngoku sicula laa ngoma ethi unjani umhlobo esinawo kuye uYesu, zonke izono zethu nemithwalo uyayithwala, uyakwazi, uyasazi. Iqhubeke ithi mabasuke kukho ukungalungisi bonke abalibizayo igama likaKristu. Ngoku fika umqolo wamashumi amabini. Ke endlwini enkulu akubikho zitya zagolide nasilivere zodwa, kubakho nezomthi nezomdongwe, inxenye ke zezembeko, inxenye azizambeko. Ngoku iva into ezayo, ukuba ngoko umntu uthe wazikhuphulula kwezo zinto, kwizinto ekuthethwe ngazo, uba umntu uyazikhuphulula, woba sisitya sembeko. Ukuba siyahlukana na yonke into evakaliswe njengesifo somhlaza, ngoko yonke into eziza ngomlo engenasiqhamo sihle, ngoko ke ukuba siyazikhwebula soba zizitya zembeko. Mandiyifunde kwakhona, ukuba ngoko umntu uthe wazikhuphulula kwezo zinto, woba sisitya sembeko. Ngoko kukuwe nakum nokuba sisitya sembeko sikaThixo, hayi esigcwele zizo zonke izinto eziwisayo, kodwa siza ebukhoneni bukaThixo ukuze sigcwaliswe nguye, emva koko sisetyenziswe. Lo ohlambulukileyo kuzo zonke izinto ngokugqibeleyo, engenanto yokwenza nazo nakanye, yokuba sisitya sembeko, singcwalisiwe, simlungele kakuhle umninindlu, silungiselwe wonke umsebenzi olungileyo. Ngoku ndixelele, ingaba esi ayisosithembiso esihle ukuba siyazigcina sihlambulukile kuwo konke okungengokaThixo, ngobabalo lukaThixo? Ngoku sinesithembiso esisukileyo sokugcwaliswa njengesitya, njengoba umculi umbhali weculo ecula ukuba kukuphela izitya zembeko ezomninindlu zigcwaliswa ngamandla. Xa sigcwaliswe ngamandla, zonke izinto ziyaphaphazela nje zimke. Mandinixelele, nokuba sisendlwini kaThixo sizizitya, sizitya ezingezi zezembeko kodwa ukuba sithe sazizitya zikathixo bazigcwalisa zisebenzise ngoku masizigcine sizihlambulule ngoku nokuba sizizitya masiqaphele ukuba ezi zitya ngaba zigcweliswe ntoni ayiso sitya kuphela esinikumdla into efakwe phaa esityeni yiyo enikumdla kwaye ungayigcwalisa isitya ngokugqibeleyo ngamanzi amanzi acocekileyo ufake iqabaza nje letyhefu onke amanzi awugcwala ityhefu bantwana bathixo bantwana benkosi akwanelanga ukuba sisitya endlini kathixo into eyoninika umdla kukuba ngoba balukathixo sizihlambulule sizigcine sihlambuluke kuyo yonke into sisikhwebuke kwintetha eziyidla njengomhlaza abantu badliwa basuke ngempazamo babole bangabinakuzinceda bayabola xa isifo somhlaza singena kubo apha ithi iintetho ezinjalo zinjengesifo somhlaza esidla kusuke niyayazi ukuba sinjani isifo somhlaza emntwini akubikho themba kodwa uthixo unalicebo nangako oku nabana unetyala lento ndiyamqinisekisa uba ngeze enkosini namhla athi thixo bendinganajongo yakho ndiyazi uba ndisisitya kodwa ndisigcinange sasitya sihlambulukile kwaye ndifuna uza kuwe ngoku cela uba nenceba kum ndiyakuxelela uthixo uza kuva ukukhala kwethu uya kuza etroneni yakhe uya kusenza izitya aya kuzisebenzisa aya kuzigcina zihlambulukile phambi kwakhe lilizwe elihle ukuba umntu uthe wazikhuphulula kwezo zinto oba sisitya sembeko singcwalisiwe simlungele kakuhle umninindlu silungiselwe wonke umsebenzi olungileyo yinto endifuna uba yiyo leyo yinto ofuna uba yiyo leyo apho uthixo usibonise indlela indlela ibonisiwe kum nakuwe namhla kunjani singafika kanjani pha umntu ngamnye njengebandla lonke kuba ngasigcwalisa njengezitya asisebenzise asisebenzisele injongo elungileyo ekwakholeka kuyo ukuba silungiselwe wonke umsebenzi wakhe gcwaliswe ukuze azisebenzise kodwa oku ayikuko okunika umdla kakhulu okunika umdla kokuba ingabe zazitya zigcweliswe ntoni ugcweliswe ntoni namhla ndigcweliswe yintoni namhla ingaba yintoni egcwele kuwe yinoba yintoni ekhukhumalayo kuwe yintoni elawulayo ebomini bakho nobam intliziyo yakho nengqondo sonke siyazi umsindisi wethu sesikutshini ngokutyeba kwentliziyo konke oko umlomo wokuthetha sonke sikweli xesha lokugqibela esifike kulo asisazibhanqi ixesha lifutshane ixesha liyabaleka kwaye asifuni uya kwenye into namhla ngendlela ethile bendicinga ukuthetha ngenye into malunga nesiprofetho kodwa phaa xa bendipha kwithala lenqwelo moya ndihleli ndivule iBhayibhile yam ndafika kwelizwe bendingalikhangelanga ekhaya ndilifunda ngoku kwaye lithetha intliziyo yam thethe entliziyweni yam ngendlela emangalisayo ndathi Thixo ndizawulifunda ebantwini bakho ndikushiyele konke okunye kuwe ngoku kusukile emagxini am azange ndilibhale lizwi ndiye ndalifunda nje ngumnqweno wam kwaye yayingangumnqweno womthandazo wethu sonke kuThixo ukuba undinike ubabalo okuba ndihlale ndihlambulukile ngayo yonke into ndibe sisiphatho sisitya sembeko isitya esingcwalisiweyo silungele kakuhle umninindlu silungiselwe wonke umsebenzi olungileyo ukuba wena nam sinoba zizitya ezinjalo soThixo wethu umoya ongcwele unokuwa sikwazi uba namava ngozuko lukaThixo sonke yanguThixo angasizisi apha kulo mca atyhile kuthi angqinele ilizwi lakhe azasekise isithembiso sakhe ngoba bani esi angasinikanga kuphela kodwa simisa phambi kwethu ngokutsha kweli xesha lokugqibela siyazi uba ingantoni ngoku kumalunga nokuzaliseka kwezithembiso ezisaseleyo ezikwicebo likaThixo losindiso kumele ukuba zigqitywe kweli xesha ngokunjalo umsebenzi kulo ibandla kumele ufikele esiphelweni soloko sazibamba ekuzibetheleleni exesheni umele akumelanga senze njalo oko kwixesha elizayo kodwa iNkosi siyazi ukuba iyebuya ngokufutshane yakuthabathela ekhaya abangabayo kwaye kumele ukuba sibe ziziphatho ezihlambulukileyo zagqibelela zilungele umsebenzi woThixo wethu ngako oku igama lakhe lizawudunyiswa ngoba bani amen masimeni sithandaze sonke isono sicanyagushele ubetho lwaba phezu kwakho ukuze kubekho uxolo kwaye ngamanxeba akho siphilisiwe ndiyakubulela ngakoku msindisi dlula ngoku apha kwiindawo zethu oh Nkosi qala khumbula abo badinga uxolelo lwezono kwaye sinxulumana nabo Nkosi ngokunjalo siza kuwe imihla ngemihla sikucele njengoba watsho emthandazweni wenkosi ukuze usixolele njengoba sibaxolela abanye ngoku sifuna ukuthandazela bonke sifuna unikela ubomi babo kuwe samkele isiqiniseko sokuxolelo lwezono nobungqina bomoya ukuba wena ubahlangulile wababiza ngegama Thixo othembekileyo kutshile kuyo yonke intliziyo le uthethileyo kuyo kwaye ngokuqinisekileyo wena njengonyana kaThixo laphalala igazi lakho emnqamlezweni eCalvary ngokuqinisekileyo izono zabo zicanyagushele netyala labo lixolele oh Thixo le yivangeli kaYesu Kristu unyana kaThixo iindaba ezilungileyo ezokuba umona akumelanga afele kwizono zakhe ngokuba uKristu wamfela hayi kumele ajonge eGolgotha nabani obona uYesu emnqamlezweni ngokholo asindiswe ngeyure enye. Itsho icula lesijamane sithandazela bonke ukuba bamkele uxolo lwezono zabo ngokholo, unika uqiniseka entliziyweni zabo. Lo ngumsebenzi ogqityiweyo wokuhlangula. Haleluya. Egameni lakho elihle elingcwele Thixo othembekileyo, ngendlela enye sithandazela bonke abanezidingo ezibonakalayo, abadinga impiliso, impiliso yomzimba wabo. Yanga nabo bangajwa phezulu emnqamlezweni babone umzimba wakho otyumkileyo, amanxeba abethiweyo kuwe wabethwa emzimbeni wakho ukuze siphiliswe emizimbeni yethu ngezigulo na konke ukunxunguphala. Oh Nkosi ethembekileyo, yenza umsebenzi wokuhlangula uphile kuthi kwakhona kuwo konke ukucaca. Thixo Msindisi, ndiyathandaza kuba bonke abagcweleyo ngomoya wabo begcweliswe yiminye imimoya okanye bekhukulisiwe ngendlela ethile, mabazi ukuba uYesu Kristu emnqamlezweni eCalvary weyise umtyholo, isihoko nokufa. Nkosi, bonakalisa ulweyiso lwaseCalvary phakathi kwethu namhla, kumntu ngamnye emva komoya, komphefumlo, komzimba, ezukweni nokudunyiswa kwegama lakho. Qinisekisa ilizwi lakho ngemiqondiso nemangaliso, ungavumeli uba kubuye kulambatha, kodwa kugqibe oku kuthume ukuba likwenze. Namhla masikunike imbeko ngokholo, sinike olukholo olugqibeleleyo oluvela emazwini akho agqibeleleyo, emsebenzini wakho ogqibeleleyo ngomoya wakho oyingcwele kule yure phakathi kwethu. Haleluya. Ndiyakubulela ngako oku, ndiyakuzukisa amandla egazi lakho, elizwi lakho nelo moya wakho, egameni likaYesu Kristu osemsebenzini ngobaba lwakho ngenxa yozuko lukaThixo. Haleluya. Amen. Amen.